famire chigali cha kira kura fempa ya chigali cha mustafa mustafa mboni kabiro tali
ni watati ya natosha sia mkongo na skeveni na chapa imeponda waniswade kungata Kenya Potmo hadi Kampala maswara tunaruka buruka tuna jump kuruka jump kuruka jump kuruka jump kuruka jump kuruka jump kuruka kuna nice tuna jump kuruka
breje 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 no breje 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 no breje
kuchalo kuba kuba vumbi abemise mibine mironje musta vumbi so we di vumbi Fena tutoba kufuna kawumbi Oja kugwa munako kubibode munako Bageto yote njagala tube chechimu Kwenga wumbongako nange kubongako Bageto yote njagala tube chechi Geto yote rachi, fitina liachi Ole mesa munufu no mugati Chikuluma wavimba, mutima kukuzimba Takuva kumumuanga luyimba wama
Tuna jump kuruka, jump kuruka, jump kuruka Jump kuruka, jump kuruka, jump kuruka Tunatamburuka
Breje, 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 no, breje Breje, 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 no, breje
Ati fans tamine mechacha mamorio na ban Tumevurugu taganda mbaka kario bank Clap your hands, uko geto ama Kile man kuje fast you taniko na gram Breaching come slow, na uyu msupa Easy ends, stop me chip, zero pupa Breaching come slow, na uyu msupa Stop me chip zero pupa Beba zitoke vule kidoga maneza bend Ndamchucha bila rinda na nifinya next way Banju buruka jachilia don't dance Moves moto moto karibia gang gang
Tuna jump kuruka, jump kuruka, jump kuruka Jump kuruka, jump kuruka, jump kuruka
Kuna nice tuna jump kuruka
Breje, 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 no breje Breje Breje, breje, no, breje
Tunde chini kila mtu chini Tunde chini kila mtu chini Tunde chini kila mtu chini Tungo ni moja ikwa mkono juu ya sili Alafu tunde down, down, down Kwa kiuno
Buwana, take your time
Nikengia nayo right on time Kanza kuzitoka size ya mine Tuende na mdogo stingo iko soko topa na isongi Dansa umuoni basi Tunde chini kila mtu chini Tunde chini kila mtu chini
Tuna jump kuruka, jump kuruka, jump kuruka